suuqgada ay waxa uu ka mid yahay suuqyada ku yaala magaalada Baydhabo laguna iibiya dalagyada noocyadiisa kala duwan ee ay beertaan beeraleyda gobolka Bay sida masagada, galeyda, digirta, lowska, sisinta waxaana sar u gac ku yimid qiimaha la kala siista maadaama inta badan aysan hadda soo go'in dalagyada cusub ee xilbeereedka qaybaha kala duwan ee ganacsatada suuqgoda ayaa waxa ay sheegeen in ay hadda dib ugu laabteen iibka keedkii maadaama aysan suuq iman wax dalag ah oo dhaban soo go'ay si ay ugu maareeyaan noloshooda. Haddaba qaar ka mid ah habeenka ku ganacsada suuqa goday ee magaalada Baydhabo ayaa ka barbixiyay isbeddelkan ku yimid dalagyada noocyadiisa kala duwan.
Leedi hore hadii oo madaasooti fasalka hagoho ay la raayis misgeeda ragaysu waa gabo bumalka gadaa xisaadun walaa qaala waayeen diditaa hirmee walay hordhaantaar iyo la gadgade. Dhaan hore shoodi samaamad may la gadaa intu mishan kun tuma ila mukun iyo kooyasi. Dir geek may la gadaa lan kishala atishan lugsi sodon kun la gadaa. Digirtor dhaan hore may ay tahay madim daasooti fasalka hagoho tuma ila mukun shilin. Linka qaarsan madii oo saadun mal dir hadal baati ila mukun la gadaa tuma kun. Iskordaan hor madis basal ko bilaawday imay roogay siyeetan ka bilaawday dow ilaan booli konton hadana may lagadaa 3 booli konton sin hordaan hor 20 iyo shan kun hal dollar iyo kooyasi hadana may lagadaa hal dollar iyo 35 kun shilin lagadaa hadana unun 4 shan ka nagaan isbeddelka may waan ka soo yar oo dalaqyada yaraadeen abaaro badan saawadiye iyo may la raay ismay nagaday han suuq sidii horan hayn walaay dhan bula ka darsami sheeg hordaan tumi la kun mistumi shan kun lagadaa hadana 20 ilaa 28 lagadaa samaamad oo kal tumi shan lagadaa hadana sodon shan la gadaa ee sodon kun la gadaa si samaam keenyada madii hordhaan hor una gadaani hal dollar gadaan hada sodon ila ku gadaa may la raay suluus ku suub hordhaan hor siyeed kun la gadaa mise todoba kun hada may la gadaa shoodi sagaal
kun gus bedelka oo ku jara beerogay oo abaarsadeen koobki oo la sugaay oo qoyna wili waay badacadi oo qoran ka heen oo looski ee digirti iyo dhinadi ee faan samaamada ee walaal oo jabni tafaarig an gadaani oo hadii eed qoran ka heen li tafaarig bagade loornan gade shoodna shoode jeemnada madii una gadaana way baan gadaana misgiyada madii korna ku sheena teenaga la ka kiile markii teenaga la ka kiile ku dib wal haareeyay baqaarka la ka hareeyay markii baqaarka la ka hareeyay way wal weeydeey shoodi kun shilin aan ku weeydiye 70 galaasa loorka ka jarta 70 kun ka jarta oo faa'iide ayaa ka jarta tan oo shoode ee neeyna saas amalnay baadi madii oo usii sheen oo usoo inta sheeno baabuur meeyaal iyo walaashay ku sheen oo ku gadaana maliba ku gadaana qiimada oo ku gadaana way gudaan shoodi todoba kun shilin ka gaalda markii baqaarkaani ka hor ootoona may baas ka xareeyay saas shoodi todoba kun waa la jaro ka xarooda kadib aadan may baa laga daay shoodi siyeed tiyeen saas amalto oo madii oo lisheen shoodi way baa la ka xareeyay 20 kun dagaalada tan beero ka bax madii oo la shoodayo 20 lama kun laga daay
horta suu galay shoodi galay may la gaday siyeed kun 500 misgina may la gaday todoba kun loos may la gaday 400 digir 24 kun isbeddel fayl macna hata beerogi horti misgi siyeed wala gaday baarahayti roob laangahayti hata geek ilaahay ma dir roob leeto beero aarangu alxamdulillaah hata fayl hata kasto hanin raqisti 700 kun la gaday
misgeedon madalashan galeedon madalashan lankana may siyaana 700 kun inta 700 kun shina ka beegadaan unoon siyeed kun noonaga kun shilin 700 kun shilin ana noonaga may ka beegadaan 20 onay 200 kun oo deha 300 kun noonaga farqan dhay xilliga roobadka eed walnin ka koy oo beero aarmaan oo beero adiga kusoo beero fayl haadan galeeyda moordin kol kas walba dhan aan inay sheenahay suuqna shal dareer walaashay dadin yaray badan ma aha.